Oh my god.
Why is a boy? His man on this. Yo, kudina wanji wa mod. Follow my step, nyakiti ye mega. Tupidi kende girl, turu chinju nyegu. Sure deal. Yeah, afazali wewe. Afazali wewe. Afazali. Nchaku maneni, abedo kuparo miwe chukudi. I roaming home on my knee. Niku mameri, my baby can see. Yeah. Ina shell makuna beka saikwe. Abedo kenda kuna nwangu bende. Molikwe molicha, maru in molikwe. Ipona chalo kita, molikwe molicha. Maru in molikwe, ipona chalo kita. Sure deal. Yeah, afazali wewe. Tuma in, afazali wewe. Tura in. Afazali, tuma in, tuma in. Afazali, tura in. Afazali, tuma in. Afazali, mama alondo manda kajune no ma tuwacho sana. Wanariona wa indopara. Wotu na mwa boring. Haneni yotu ngo kadi tugune t-ball. Ball ni jal mariek. Nyinga lunga waiza. Bilengo periketi mwezi kuwacha. Adije fali goyi wa muziki. Amaru wino kita wacho kudijiki. Adije fali goyi wa muziki. Muziki baby. Yo, kudina wanji wa mod. Follow my step, nyakiti ye mega. Tupiri kende girl, turu chinju nyegu. Sure deal. Yeah, afazali wewe. Tuma in, afazali wewe. Afazali wewe. Tura in. Afazali, tuma in. Afazali, tura in. Afazali, tuma in.
Afazali.
DJ Fali, DJ BZ, DJ Vex,
Pascal Martin, Promoter Brian,
Onama,
Metro DP,
Rocky.